ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin e fulfulde talatare sappo e jeyi lewru mars hitande 2016 jeenayi yamde sukkido studio tamani miɗe tawa e les maison de la presse ɗo Bamako ɗo. Jottinonoɗo kabaruji ɗi hannde yo Oumar Waygal o. Sikiraɓe on kumpiti tewide guɓal noddirtegal akmingal ɓe kolli tewide kamɓe gaɗi bonandaji gannoɗi hecci keña to Abidjan to nokku noddirteɗo Garam Bassam iɗum woɗɗiri Abidjan ko yaata kiloŋa capanɗe nayyi. Wakkati joni o ɗum wono koɓe tilisoɓe gaɗi bonanda iɗi ɗi wagga dugu kañe e Bamako. Ko dunki ande kolliti wilde hen wakkati joni an hollita witta akmi e mbawi wadde bonandaji mabɓe ɗo ɓe keɓɓi furɓe kollitago masiji wakkati joni odu noon dunki ande ɓe kollitiri ɓe mbi wajibi tan ƴeewe yalon leyɗele ɗe kani hokkidirde juuɗe fa pewta e ɗiɗo bonandaji. Wala fo dulluɗo wiide wakkati joni ɗum wonno courant ngaji ɗi gondi taƴirde le leydi meɗen ndi fa yettoɗo Bamako ɗo e ndema holliti wiide wakkati joni sa ƴeewi hono yimɓele jo en courant ngaji ɓe jaata kewiri machine ngaji mum en ɗi. Kollitiwide ɗum wono walde humnide kabaru yimɓele jangguinoɓe ley leydi meɗen ndi wakkati jonoɓe kollitiwide heƴƴojani kewi ley hen ɗum wono kulle kewɗe ɗo an ley hen wono ko yuɓɓaki ley jangguinirɗe leydi meɗen ndi le majju wakkati joni wonkoɓe tonggui ley ɗereji soɓe dokki ɗo wono suudu ministre humnide kabaru jande ley leydi meɗen ndi fa daña kokoɓe kaldi e muɗum. Sikiraɓe ɗum wono sembe kabaru yiɗi min jogini on ɗo bete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Kollitinde wiide ɗum wonono caggal guɓal noddirtegal akmingal koɓe gaɗi bonandaji mabɓe ɗum won ley leydi meɗen ndi fa yettoyo leydi Burkina Faso ndi ɓe kollitiwide wakkati joni o dow bonandaji gaɗɗi ley leydi Kourdoir ndi kamɓe gaɗi ɗiɗo bonandaji micciteɗen wiide ko ɓatto yimɓel nogayom keddiki le ɗiɗo bonandaji le ala ƴaɓɓinoɗo o. Wakkati joni o dunki ande ɓe kollitiwide sa ƴeewi guɓal akmingal ɓe kollili hen tagumasiji tawi wiide mbawi wadde bonandaji mabɓe ɗiɗo ɓe kaja fulɓe jawti lefol sa hengel jaati ɓeɗo dunki ande kollitiwide wajibi ƴeewel hon leyɗel ɗe kani rentinirde bawɗe mumen fa ɓe ƴeewa yallah hono ɓe kani fewtirde ɗiɗo bonandaji. Keɗe kanko noddirteɗo Baba Dakono keño mo wonno haalude amen mo woni ɗo ko haalirdo hen to focci tan Mouhamadou Sama Sekou.
Un peu partout dans le monde aujourd'hui
yimɓele sattiɓe dinaɓe ana gaɗa bonandaji ley nokku kewɗi nder adunaro Allah ndu ka akmi waɗi ko wowa wadde bonandaji ley leydi mo jeydaka e leyɗe sahel ɗe saabi sembe mabɓe foof yo ley nokkuji hono sahel leydi men ndi woni. Ɓe kolliti wiide hankasen eɓe jogui bawɗe wadde bonandaji ley nokkuji ɗo ɓe milanaka fi eɗen holla wiide ɗum hande o kabaru ndenago yawti leydi wotiri yo leful leyɗe kani fabodirde banggal tottodiral hopitali e kala ko woɗɗinta bomɓe
takkuɓe.
Illa armée français o wari haɓade ley leydi meɗen ndi lewru janvier hitande 2013 wakkati ndeɓe noddiri hoore mabɓe Serval fa ñalawma hannde o ɓe noddiri hoore mabɓe Barkane hollitinde wiide ko pewte jeyadinkoɓɓe fa hannde wala fo ko ɓuyti bonandaji mabɓe ɗiɗi ɓe gollata ley leydi meɗen ndi. Le majjun dunki ande kolliti wiide wakkati joni o sa ƴeewi ɗiɗo bonandaji fa ƴeewa yallah hono jeyadinkoɓɓe kani haɓirede ley nokkuji ɗi ɓe kolliti wiide ɗum tiiɗi sanne wajibi ƴeewe tan yallah hono ɗum haɗirte wakkati joni ko kaɓorɗe caka ley nokkule ɗe ko. Kanko Ousmane Cornio o ɗon wonno keñen ɗo haalude dame mon ɗo keɗe ko haali dow hen do focci tango Mouhamadou Sama
Sekou.
Kulle kewɗe ana holla wiide kabaru ndenago lefu leyɗe ɗe newata ko feewi saabi sa ƴeewi banggue goto tiɗala foof walana yimɓele leyɗe sappo e nayyi seedi awɗe banggal jahol e garol mabɓe keri ɗi hay watake no feewi ɗumne ana walla sanne bomɓe taguɓe e jeehi wiide sato ɓe raneɓe sato ɓe ɓaleɓe hakkude yimɓe ɗum ɓe kumtata haaju mabɓe cikitali foof yiyatake e mabɓe a tawan ɗereji mabɓe foof ana kiɓɓi banggue goɗɗo ɗum malfe cuuɗiɗe ana kewi sanne ley yimɓe to kadi warto tan malfe yimɓe ɓolɓe ana heewi nde ɗiɗi dinaɓe manggal paɗe ɓe ɗo mali ɗo laaɓi nayyi ɗi ɓurdi ɗi sifa hono so ɓe jiɗi wadde bonandaji hono no ɓe gaɗiri Côte-d'Ivoire ni yonali koɓe naɓa malfal feewi hewti ɗereji mabɓe ana kiɓɓi ana laaɓi ɓe coodan malfe ɗe Côte-d'Ivoire tan ɓe kinno haaju
mabɓe.
Sakiraɓe ɗo mbawli netirde miijoji moɗo e hollamen bemal ande ngal min noddirta phase Facebook ngal. Hollitinde wiɗ ɗum wono walde humnide kabaru fa saria e ɗi tacce hakkude ɓiɓɓe mali caggal ko bonandaji ɗi gaɗi ley leydi meɗen ndi koɓe kollitiwide ndeɗo walde yimɓele sappo e joyo gonnoɓe hakkude mabɓe wakkati joni ɗum ɓeydete ɓe jam fa yimɓele noga e joyomo le majju yimɓele sappo kamɓe tawtude ndeɗo walde hollitameɗe ɓe iwran le baale haalanane en ley leydi meɗen ndi. Keɗe kanko noddirteɗo Moussa Doudou Haydara o yo coordinateur ɗum won le walde humnide kabaru jaam e deƴere fa ɓiɓɓe madi fo nara damal gotal bentira damal gotal komo haali dow hen dow faccitago Ousmane Niali.
La décision est déjà prise.
Gouvernement holliti wiide ɓeydan commissaire iwde sappo e joyon yaade nogay e joyon le heeɓe natoɓe gouvernement o holliti wiide hono manggal paɗe en murtunoɓe ɓe dañan tawaɓe hen ka noon golle o gollaka tafon feddeji ɗiɗi fuu kolliti ko woni hakkilleji mumɓen ko heddi hen fuu joni kanankoɓe kawrita tan joƴƴina hanɓe eɓe gondi du dartude ko woni hakkilleji yimɓe e ɗum e ley ko CVGR hani gollude dabare dewrital ngal heeraki feewi hunde sandude fuu ana wawi wallude kawrital ana labani kala e dum horsi e le dabere dewrital gal wala dum du nyibude
do kolitiwde kawrital mangal waran fuddo bomoko do le sappo e jetti lewru marsu ndungal do kawrital ya timmaye le sappo e jetti lewru marsu ndu do bomoko do le majju do no kambe ministre en kumnibe kabaru fiugol ballon le leede le dum won kaloje delde francin kobbe hulitawde kambe ngarta wadde kawrital gal do bomoko do ko gal do kawrital batti ko kenen hulitama wiyede won ko wondi e landinede le hen kanko do no ministre kumnido kabaru ballon le leedi meden ndu holitiwde wakkati jono dum faabota fa jeyel hon dati kani hejirede le hen de woji kabaru sariya ballon leedi meden di le majjudo holitiwido wakkat jono so kawtangal waddi do bomoko do dum faaboto mali sanne kede kanko Houssaini Aminio gindo ko halido hen do focci tango Muhammadu Samasiko
pour notre pays c'est
dum hunde hantinde non nafa leedi men di fa sanne dum nokku tottondiral hakkilaji ministre sembe chaldi fedde nawtortobe demgal leedi France pour antitrede espace francophone kawtangal latanto en sababu yewtide do kabaruji sembe chaldi escape e tottondirde dabareji gollidal dido dabareji kesi ana hani hollede himbele ngarbe hawrude e golleji amen di faabe ama ko min gondi e beydana min fam kambe dum e keba fam bangal guleji amen di sifa hono ni dayan ko goto fu hebi to bandu bangal hejoji kesi nokkuji nawtortobe demgal leedi France burdo anditrede espace francophone
l'espace dans tout l'espace francophone
do kolitiwido wakkati jono sa jeewido bomoko do jamarde an tampi sanne hono kurangaaji di tadirta wakkati fu leleedi meden di kambe dum wonono gollob to kurangaaji to nokku noddute e dembe kolitiwido wakkati jono jama o jaati jabbiki bawde mabbe le hitande fu be mbiri an buri temdere ko beedito do won le yimbele be wobbe do kolitiwido le hitande furdo an batto hono yimbele temdere ko beedito do won darto be kurangaaji leleedi meden di kede kanko noddute do ciena macce koni o ko halido hen do foccitango Ousmane Niali Bouli
hitande kande sandari tidal wadi le puddo dem ana fammini sini wular wadi sanne kabaru golle kuran ana tidi daraniibe golle mon an gada ko baayi fu fa yimbe fu keba kuran honno kaajira ko wadi tidal lamu saabe hitande fu jama beedoto menen gada ko men baayi fu fa hanne yalla yimbe fu ana keba kuran no jidi menen dara nuku ame selenge won motere mum mojintintene kanye suudu kuran so pam sini motereji den nuku je mojidi fu tajgol kuran gol buytoto
walde humninde kabaru yimbele janginobe leleedi meden di wakkati jonobe kolliti metti mabbe hono golleji goddi kasen di jubbaaki leleedi meden di nayiri di bangal jangin golle kol le majju hulitaawer wakkati jonobe tubiki le hen tobbe be deedo tobbe furdube tongi dul le dewtorebe kaani hokkude do won suudu ministre humninde kabaru jande leleedi meden di danya ko be kaldi e mudum le majjundube kolliti wi di himmeji mabbe be kana e be kaaja dum huncene hore himmeji mabbe nayiri di bangal jobdeji mabbe fa yotto yono ekkintinde janginobe leleedi meden di da kanko noddete de mawludu ben 4 ko halido hen do foccitango Muhammadu Samasiko
toutes les structures du snack au niveau
du logis snack gondi le leydi di fuf denti gollude e fewnugol tobbe mi ngadi letal kurundu iwri kartal amen cakiti do hitande 2013 warde joni mi jotin lam otti dallaji amen iwri den warde hande won ko mi beedi e dido dum fu woni ko mi jewte le congrès o min jaltini hen tobbe kantidi be min denti letal kul wotru mo min neldata jango le biroji ministreji di fuf e ngada dabere don no jewtirten dotti dallaji di dotti dallaji janginobe e gollobe kawaduji fina tawa gollobe sembe caldi e kabaru nokuji kertaade leydi ndi yela amen yo almusadaaji jande leydi ndi fuf yaltal le wakande furoba o sala kala ko woni kabaru jande amen laato ko amen heddo ko amen
propre e mali
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sakirabe jeyelo don ne le réseau ngaji meden diam fuirado buguni dobe kollitiwde kawtal njoyobal njowingal wakkati jono e jagaade somoje le leedi meden dibe kollitiwde do fuddi dum wonto buguni to le ngal do kawtado be kollitiwde himbe le iwri buguni yam foyla kany e kolon jabo be ngari be kawti to bugun to wakkati jono be jeyal hon dido golleji kani yarde yeso ruta ngardan faado segudo ko yata yimbe le nogoyom kany ngondi e kintinede wakkati jono be do yimbe le dubbe ngaram e kintine yero mabbe fa be pam wakkati jono hono sariyaaji wote je ngori leleedi meden di goddo e kintingol kargol waddi ton dum woni jonti didi be kolliti wiide waldinde noddirti IFS de landini o do bon ci urute garanti minire faado kuccala do be kolliti wiide ko yata yimbe le temedi don yurobe le bale hala nane en wakkati joni o to kuccala to kambe gondi e famminede hon nafaaji tongiidi nayiridi bangal cellal e ley hendu le majju woni tawe dum woni yimbe gombe den noddirtene madina kura to kuccala to kambe ngadi ngal do kawtal be dukkindiri juude dum won suudu doktoror wondu tondu le majju ngal do kawtal landini be ngal dum woni suudu ndondi be kalmu sada yida yabbe kolliti dum woni suudu humini no hono kabaru haggitere laamu wondu to Canada to sekiraabe sembe kabaruji di tan holitindi wiide wakkati joni akmi hono bonandaji ngaddi to garam basan dum won to abijatobe kolitiwi dido bonandaji kambe ngadi dum dido bonandaji ngadi dum wonon dane mayo gecci to sukabe pijata wakkati foli tawe tombe je so butto yite dum wodi sababu dum so himbe heewbe keddile hen tiagal ko be ngadi bonandaji mabbe dido bomoko do kanye to waga dugu to ko dunki ande kolitiwi le hen wakkati joni sa jeewi akmi an holita wiide tan kambe bonandaji mabbe dido be kaja fo be ka e mbay waddi di wakkati joni be kolli durtagu masiji holitinde wiide wana lele forsa hengil tambe mbay waddi dido bonandaji dunki ande be kolitiwi wajib tan jeel hon leedel be kani rentirde bawde mun yen fa yawa yalla hono kani fewtirde dido bonandaji sido tamani